Attention, residents of Gotham City. Prisoner OO Destroy Lonely has escaped. I repeat, Prisoner OO Destroy Lonely has escaped from Arkham Asylum. Do not engage. He is extremely dangerous and a threat to public safety. Victim reports claim he's the fashion.
Squeezy venye na choma na sini kama imekuwa ibada kani kuchoma tuchomangi fake squeezy ndong dozi na nyamba bro punguza panganga hii biashara itaki umama tukizirolu tona ni kama lami gari na taya heyo skata washa kishada tufeel ni katuko kanan na die kurol hizi ndom alafu badaye ni self kwa street hizi ndom zi unifanya hadi naongeleshe mother of shit.
No die kurol mandom nada in cell kwa street kwambao on the spot ni magode twa jikiri mafore na ma brown so ma local na dismiss na die tu magode magode ma high steam. No die kurol mandom nada in cell kwa street kwambao on the spot ni magode twa jikiri mafore na ma brown so ma local na dismiss na die tu magode magode ma high steam.
You limit hapo kwa chom denge mnasty haga big zana deni mpige shot nilimchoma moja loko laka dai kutoa thong niko mavitu hapa ndani na sidai kwenda home asha ni mada vile ana take the pose jaki cheki jaki chan play na hana heady man bele niko ready man foreign washa tuzi band